Killer on the beat.
Hello, where? You know Bandu. They're because
cause of fire.
Wazunzemo tanipenda mpaka mwisho. Sambona mebadilika mama. Ueleweki unataka kitu gani. Ululu vululu nje mpaka ndani. Demu unapenda bi, unitake na kebami. Kwa masela unanikandi, mixa unanivimbi. Unajitachula, shula unajitachula. Unajishaua, kokote we unasaula. Unajitachula, shula unajitachula. We unasaula, kokote we unasaula. Nasema so demu,
kama vipi mchukue.
Masela so demu,
kama vipi mchukue.
Uyu wapa so demu,
kama vipi mchukue.
Oya so demu,
kama vipi mchukue.
Oh yeah, hot gang. Unabongela bichwa lakini akili empty. Vurugu kila kukicha, kichwa na kipama wenge. Haubebeki hata kwa filter, sula imejawa mabonde. Kila ndo unaachika, utasema mwana lizombe. Lizombe? Kumbe nilivyo kuposaga kwenu niliutoaga mzigo. Bruzi niliuziwa kwa gunia, chipsi nikaputa miogo. Mashemeji ndo kwanza kushangilia, kumbe wananing'onga kisogo. Ama kweli kufika so kutangulia, leo naiona ngondo. Kwanza ni chama la wana, unagawa kama unalana. Machizi wanavyogongana, utasema ajali ya kimazichana. Dele vyuma vina umana, miogo unavyotafuna. Na ulivyo utakizana, mama unawamaliza kila kona, ey.
Nasema so demu,
kama vipi mchukue.
Masela so demu,
kama vipi mchukue.
Uyu wapa so demu,
kama vipi mchukue.
Oya so demu,
kama vipi mchukue.